it's a game to die. How about it was Jessica Jones and Kanye? How about it was Jessica Jones and Kanye? Mugabira mukwensima kubutu jakengere buluganye nsungu nzise tusuka kukuba accident banangolwaza kumunono tekwasa nabe nyinaku nyabo sigenda kusawo zinze kane bekikwata kobona nabuli anyumirwe eddoboozi ly'omuyimbigira ntekubagiriza wamumena sikyabokka abaatubulako eddaluli so sibana batugenzeko luno jjo era tekiriba nti tukirinze bulinze kuffe kyavumira mpaawo atali kyebika sikirabanga yamala kisiŋŋaana n'abaliddawo kino balikyewuunya aye omukama bino byogerageranya essuubi lya bimaze mbulwa entegeka eddoma ly'embaga liweebuula bategeka na buli mperekeze ekanulira yettanira n'omuyita agegeka yabyesooka nange gyempita bansaasira ababimbuuza obwamuleka obwanga kyana kyesigga ye mwazaala aleka eyo nti weefeeko bannanga banzijja ewaffe be lwatabuka lwaggondanga olwajja n'ekigendererwa olwajja n'ekigendererwa lulumi ne lunsoza omukwano gw'abanywanyi bange baasirika bali ewala kulukuseo abaali wetu kyensigaddewo nzeka kyabaali wetu kyensigaddewo nzeka bagenyi bange abaali ababuli kadde sijiba essuubi eriringeri okwewusa nkyo babuli kyale bakonkone wange nate kano kakiwano walumbe ng'otamuuse ndi ku muggalo gw'ab'emikwano munsonyiwe bannange kiki nate kinnondoola okukonkomala obwa ppeke ndabye sinoba bagamba gambika omwe batuulanga maliridde bwe tuseetula olwali tusomoza munnaffe tinywa kubeero fetwewamu obulamu bwa kiseera buno kumbe bansiibula engeri gyesaagenga bona ateesanga lulumikanyi byange kumbe bansiibula engeri gyesaagenga bona ateesanga lulumikanyi byange walumbe kyatulanga kyamaanyi n'abaali bayimba kuzaala baasikira okujagaana nti w'okuzoojaganya basigadde kuyimba nga gasaaka gegatula nti kati beeboola obwaffe baawo kyakola mukama twakkiriza teyawakanya taata kyogerageranya kuba obuyinza n'ekitiibwa byonna bibyo emirembe bwe gyali egiriwo n'egiriba mundu osanga bataayi ne mmanyi ekijula ab'emikago ne sitankananya ate mungeri enteefumbaniriza tweteese ngonjoole kuba bannange mwasirika muwummule emirembe mu kitangaala tulisisinkana mukama bw'aligera munnaku ey'ekitalo mwe mwandekakangume n'amaziga tegazza baagenda ndi wakura karungu se wabera nonya
Zo'n kwaan op haar wanneer